Umekuwa ukipambana, umekuwa ukilia. Je, unatafuta mwangaza?
Mwangaza
Yesu umfure tala. Je, unatafuta maji iwe kwa teko Yesu? Yesu yekuwa
tumuombe.
I love you.
Everything you do, I love you, so on you, I'm into you, I sing for you, work for you, stuck on you, I be on you, I love you.
Kuyanze cha kunjegere Nungu nyabarabe Turete Turete
Kuyanze cha kunjegere yeah. Nungu nyabarabe Kati nterete Terete.
Umekuwa ukipambana, umekuwa ukilia. Unatafuta mwangaza?
Mwangaza
Yesu umfure tala. Je, unatafuta maji iwe kwa teko Yesu? Yesu yekuwa
Gweyanzi cha kunjegere yeah. Nomponya balabe kati nterete terete.